waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kastoo aad naga dhagaysanaysaanba ku soo dhowaada wararkii maanta oo talaadaa bisha juun ay tahay 2. Wararka caawana waxaa ka mid a dibadbaxyo weli kasii socda dalka Mareykanka kadib markii Donald Trump uu ka digay inuu milatariga u isticmaali doono si loo dejiyo xaaladda, iyo kaysas cusub oo COVID-19 ah oo sababay in xarun dadka waayeel lagu hayo la xiro gobolka Victoria. Dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa weli kasii soconaya magaalooyin ka tirsan dalka Mareykanka kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ballan qaaday inuu milatariga u isticmaali doono sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha ka socda waddooyinka magaalooyinka dalka. Madaxweyne Trump ayaa booqasho muran badan dhalisay ku tegay kaniisad ku dhow aqalka cad isagoo kutaabka masiixiyiinta ee Bible-ka la yiraahdo gacanta ku haya, kadib markuu ciidanka ku amray inay dibadbaxayaasha laga nadiifiyo waddooyinka Washington DC iyagoo loo isticmaalay sunta dadka kaga ilmaysiisa. Kaniisadda uu madaxweynuhu hor istaagay oo 200 sano dhisnayd ayaa dab la qabadsiiyey Sabtidii markii ay isku dhaceen booliska iyo dibadbaxayaashu. Isagoo taagan kaniisadda horteeda ayuu madaxweyne Trump wacad ku maray inuu amniga dib u soo celin doono. Waddan aad u fiican ayaan leenahay, waa waddanka adduunka ugu fiican, waana sii hagaajinaynaa, waqti dheerna qaadan mayso, waad aragtaan waxa socda, waana soo celinaynaa, isagoo intii hore ka xoogan oo ka fiican sidii hore, ayuu yiri madaxweynuhu. Laakiin haween baadariyada oo madax ka ah kaniisadda Washington Diocese oo ah halka uu madaxweynuhu isku sawiray ayaa sheegtay inay aad uga xumaatay in kaniisaddeeda madaxweynuhu uu isticmaalo inuu sawiro isaga qaado. Barasaabyada gobollada ayaa sidoo kale dhaliilay madaxweynaha kadib markii uu ku canaantay inaysan gacan bir a ku qaban dadka boobaya dukaamada mar uu telefoono la isku xiray kula hadlay barasaabyadaasi. Jay Inslee oo ah barasaabka gobolka Washington kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in Mr. Trump uu geesinimo been a muujinayo uuse ku guul daraystay inuu dalka u taliyo. Saxufiyadda Australiana iyo kaamiriistaheeda ayaa rabshaduhu ku qabsadeen dalka Mareykanka iyagoo ka soo warinaya dalkaasi dhibaatooyinka ka socda. Amelia Brace oo Mareykanka uga soo waranta Channel 7 ayaa toos ugu jirtay barnaamijka Sunrise ee subaxii ka baxa Channel 7 markii askari uu soo weeraray kaamiriistaheeda Tim Myers oo askarigu uu la dhacay gaashaanka kaamaradiina uu gacanta uga dhuftay. Miss Brace ayaa sidoo kale intii weerarku socday burka askartu qaadato dhabarka looga dhuftay. Markii dambena labadoodu goobta ayay isaga carareen oo meel ammaana raadsadeen. Labadan qof ee Australiaanka ayaan ahayn kuwii ugu horreeyay oo warbaahinta ka tirsan oo la weeraro intii rabshaduhu ka socdeen dalkaasi asbuuci la soo dhaafay, iyadoo mararka qaar aysan booliisku kala saarayn dibadbaxayaasha iyo warbaahinta. Hogaamiyaha xisbiga Labour-ka Anthony Albanese ayaa aaminsan in loo baahan yahay in howlo dheeraada laga qabto sidii dib u heshiisiin loola samayn lahaa dadka dalka loogu yimid ee Australia. Rabshadaha midabka ku salaysan ee ka socda Mareykanka ayaa Australia ka bilaabay hadal ku saabsan sinaan la'aanta iyo cadibaadaha ay qaar badan oo ka tirsan shacabka Aboriginal ku dareemayaan. Sinaan la'aanta ayuu sheegay Mr. Albanese inay tahay wax aan la aqbali karin, isagoo intaa ku daray in dowladda looga baahan yahay inay wax ka qabato oo wax ay ka bedesho arrimahaasi.
I'm very disappointed that on issues including the issue of reconciliation.
Aad baan uga xumahay arrimo ay ka mid yihiin arrinta dib u heshiisiinta iyo in loo gudbo aqoonsi dastuurka lagu aqoonsado dadka dalka loogu yimid oo hadda u muuqata in dowladdu dib ay u dhigtay iyadoo u aragtay inay shaqo adag tahay. Laakiin waxaan u baahanahay dib u heshiisiin saxa. Waa nasiib darro in marka lagu cabirayo siyaalo badan aynaan weli soo xirin farqiga weyn ee u dhexeeya dadka dalka loogu yimid iyo shacab weynaha Australia, ayuu yiri Mr. Albanese. xarun dadka waayeelka lagu hayo oo ku taal Victoria ayaa albaabada loo xiray kadib markii mid ka mid a shaqaalaha laga helay xanuunka coronavirus. Xanaaneeyahan oo ka tirsanaa xarunta Embrace Aged Care oo ku taala xaafadda Reservoir ayaa la xaqiijiyey inuu xanuunku ku dhacay kadib markii baaritaan lagu sameeyey. Shaqaalaha iyo dadka waayeelka ee degan xarunta ayaa dhammaan laga baarayaa COVID-19 halka qofkii laga helay uu guriga isku karantiilayo. Qofkan shaqaalaha ayaa ka mid a 10 kays oo cusub oo laga helay gobolka Victoria. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay in helitaanka kaysas cusub ay lama huraan yihiin oo mar walba ay dhacayaan.
That's why it's so important that we get that balance right between cautiously opening up but at the same time boosting our testing.
Waa sababtaastay lagama maarmaanka u tahay inaannu isu miisaamno waa mida in si digtoonaan leh loo furo ganacsiyada, sidoo kalena aad loo kordhiyo awooddeenna baaritaaneed iyo tan aan ku dabagalno dadka ay dhici karto inuu ku dhacay xanuunku, si loo hubiyo in baarayaal ama dad dabagala coronavirus oo ku ay shaqeeyaan iyo inay ka hortagaan faafidda coronavirus. Gobolka New South Walesna waxaa laga helay 6 kays oo cusub oo dhammaantood yihiin dad dalka dibaddiisa ka yimid oo hadda karantiil ku jira. Dhanka kalena Queensland ayaa raalligelin siisay qoyska nin 70 jir ahaa oo deganaa magaalada Blackwater oo asbuuci lasoo dhaafay lagu sheegay inuu u dhintay xanuunka coronavirus, haddasa la sheegay inuusan xanuunkaas u dhiman. Tasmaniana waxay debcinaysaa xanibaadihii COVID-19 asbuuc ka hor markii lagu waday in la khafiifiyo. Gobolka ayaa u gudbaya heerka labaad ee khafiifinta xanibaadaha jimcadan, iyadoo awal lagu waday in la qaado xanibaadahaasi 15-ka bisha Juun. Kooxdii u horreysay oo ilaa 200 oo askari oo ciidamada badda Mareykanka ka tirsan ayaa ka soo degay Darwin, iyagoo qayb ka ah ciidama badda Mareykanka oo halkaas fadhigoodu noqon doono. Ciidankan ayaa gaari doona 1200 oo askari 8 asbuuc ee soo socda, iyagoo tababar ay uga socon doonaan halkaas ilaa bisha September. Wasiiradda gaashaandhigga dalkan Australia, Linda Reynolds, ayaa sheegtay in keenida ciidankan ay ku timid qorsheyn iyo iskaashi ballaaran oo dhex maray labada dal waa Mareykanka iyo Australia. Waxay sheegtay in isbahaysiga Mareykanku uu yahay xiriirka gaashaandhig ee ugu muhiimsan labada dalna ay ka go'an tahay xasiloonida gobolku. Saraakiisha caafimaadka ayaa xaqiijiyay inuu mar kale ka dilaacay cudurka Ebola Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Tan ayaa imanaysa iyadoo dalkan uu la daalaa dhacayo coronavirus iyo weliba jadeeco aad uga dilaacday dalkaasi. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaan weli ku dhawaaqin inay rasmiya u soo afjareen xanuunka Ebolaha oo dalkaas ka bilowday December 2018 ilaa iyo haddana dilay dad gaaraya 2200 qof. Shaqaalaha Facebook ayaa shaqada joojiyay iyagoo ka cabanaya go'aanka shirkadda Facebook aysan uga saarin qoraal uu madaxweyne Donald Trump ku qoray bartiisa Facebook. Isagoo ka hadlaya dibadbaxyada ka socda Minneapolis ayuu Mr. Trump qoray, markii boobka dukaamadu bilowdaan, toogashaduna way bilaabanaysaa. Kelmadahaas oo qaar badan oo ay ku jiraan Twitter ay u arkeen inay ahayd fariin kicin ah, halka Twitterku ay digniin saareen fariinta madaxweynaha. Madaxa Facebook Mark Zuckerberg ayaa go'aan ku gaaray inuu fariinta sideeda u daayo, isagoo ku dooday in warbaahinta bulshada ay u jirto si aragtiyo kala duwan la isugu dhaafsado. Go'aanka Zuckerberg ayaa shaqaalihiisu cambaareeyeen, iyadoo kumanaan ka tirsan ay codsadeen in maalin fasaxa la siiyo si ay ugu biiraan dibadbaxyada looga soo horjeedo cunsuriyadda ee ka socota dalka Mareykanka. Saadaasha hawada Brita oo 4 magaalada Beed qayb ahaan daruur 23 digrii bagaalaysa, Adelaide waa sidoo kale 16 digrii, Melbourne xoogaa roobaba 14 digrii, Sydney inta badan waa cadeed iyo 19 digrii, Brisbanena waa cadeed iyo 21 digrii. Wararkii maanta intaasi aan kusoo gabagabayneynaa, waa anigoo ah Xasan Jaama oo inle waa inoo mar dambe hadii aad beedmo.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.